wabantu ushikufiwa akashushila lao wakabuko mutenge we mukashi wandike chakwe shef ya kukongelesha
akashushila lao wakabuko
mutenge ubulimi wesu nefwe bene tulasansa muka
akashushila lao wakabuko
mutenge na mumala shango cha tulasamba tulahia tulafwala
akashushila lao
Mioto kefita kwa ishiwa nefyo kia shitimwe
Akashushu lala waka kuko mutenge
Ifiku ulwe fita kwa ishiwa nefyo kia kulwa
Akashushu lala waka kuko
mutenge Bambiba, bambiba ipa ya vanda babika mfuma Bambiba lolunga na nabafya shivamo Bambiba shitishe miaka kawa
Akasuba bantu ushikufiwa akashushila lao bakakukomo
bambi baipa ya banda babika mfuma bambi balolungana na bafyashi babo
bambi bashitishe miaka kawala iyo akasuba bantu ushikufiwa akashushila lao bakakuko mutenge we mwina mwandike chakwe shef ya kukopa kopa Sali ala emo na ine kushisha vana
Akashushi lala waka kuko mutenge
Ulibuna mte Kenya emo na ine nindi alesa
Akashushi lala waka kuko mutenge
Kifi mioto kefifi mofya kwensha na malangulushi
Akashushi lala waka kuko mutenge
Kefya kukumbwa ala nimbo koshi we mukashi wandi
Shitishe miaka kawala iyo
Akasuba bantu ushikufiwa Akashushila lao bakakuko
Bambi baipa ya banda babika mfuma Bambi balolungana na bafyashi babo
Bambi bashitishe miaka kawala iyo Akasuba bantu Ushikufiwa akashushila lao bakakuko mutenge
Anshu munewa ulepingo kuya pande chuma cha mulopa ndekulali kokulolela pali lesa Alala pele chuma ichachira na pali tukumino tukuma bale ipaira po abantu Na iwo apanda kutika kuno Chishu chuli lefi Ala twalishwo kuti nensansa chawako akyalulu mbifyo fuaya Bantu kushikumu kusana nensoka mutarikana nabasungu elono tibantu kwipi Ipose muneta pabanso ni uwelele kulilesa ale nshita naipwa Yesu tata mfya iyo alabane kashushilala